Faransi jamanakuntigi kɔrɔ ye sigi ka kumakɛ yuruguyurugu bali ni fangatigiw fɛ Nanterre Paris dugu kɛrɛfɛ. Kiritigɛlaw cɛsirilen don wariko sɛgɛsɛgɛliw la k'a sababu kɛ ko Libi jamanatigi kɔrɔ Muammar Kadafi ka fanga mɔgɔ dɔw tun sen donnen don nin ko in na. Ni kungo in dara fiɲɛ kan san 2012 bɔlɔlɔ fiɲɛ sira min bɛ wele ko Mediapart o fɛ. O kunnafoni disira ye Libi ka ciden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Kusa ka laseli dɔ labɔ. A yirala k'a fɔ ko laseli ninnu tun b'a yira ko Libi jamana de ye Sarkozy ka jamanatigiya kalata musakaw bɔ. San 2016 novanburu kalo la Mediapart ye kabako kibaru wɛrɛ labɔ minnu kɔnɔ Ziad Takieddine ye a lase ko a ye valizi saba di Nicolas Sarkozy ni a ka cakɛda ɲɛmɔgɔ ma. O wagati y'a sɔrɔ Sarkozy tun be jamana kɔnɔna kungo ciden ɲɛmɔgɔya la. Takieddine y'a lase ko Libi ka €5,000,000 de dafalen tun be valizi saba ninnu kɔnɔ. Ni waleya kɛra san 2016 novanburu kalo ani san 2017 daminɛ kuma cɛ. Kiritigɛlaw sɔminen don fɛnɛ vila dɔ la min sanna Mougins dugu la Riviera Française kan. A fɔra ko o vila in sɔngɔ bɛ taga €10,000,000 na o min fɛnɛ musakaw bɔra Libi jamana ka nafolo ɲɛnabɔbaga kɔrɔ Bashir Saleh ale fɛ.